yero la covid na mota covid ku da sagalin kabamani united states kesat baaye da badajirutti kasla virus ikan baaye mi damti jedamte til mamante adda afrika kesat agila covid ki da bade tikkada misensa gurmu hoji ma virusi ka white house dr anthony fauci si director walta to anna fitta ukubota dr john nkengason dabade ogeyin fayya ukpa daddabra kanarra nanno lena dunya dadda malakbarat torban kana kesa walgani mariya chujiran gabasani tafaul johannesburg raidgite jallalle tudiyes
masrin yero jal qabaf nama virusi corona anqaba me qabachu je baati guran ala kesa barte angone gumsa fayya ummata kan afrika gara tarkam fi fudachu ti qajelan torban tokko bod kambi yota shantami shan misen summan qabate jiru gamta afrika ra hayyoni finfinne kesatti walgaun karora qaban esan baati sagal bod hogganan tajajila fayya kan sadarka ulana debin qindominan kenname werara dukuba ardi afrika kesa hama dajedam corona ra lubbu namota olchu dandeer afrika kesat dukuba covid 19 kan qabaman miliyona tokko tuqa sagaliyotaan kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhame irra xiqqaadha dr jan kengasong waltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan afrikaaf daayirektera ta'uun hojjetu isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii koroonaa kana ittisu aardiin afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan
the key unifying leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in
Emmy John hogganota addi Africa dusine baati guran alake tokumman akka karor fatangochu kenyatu virusin corona akka infacane tisu ratti gargare baati bitote sajal qabatti itu wan hunduma hinchufne tae fakkenyaf akka Africa kibakan guyala malamatti lakko sinamota dukuba kanan qabamani ni dabalatuwe wanni Africa kibba mudate akkanatti fakkaatutti weerara sahamaadhaa jedhaniyu dr kengasong akka dubbatani dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira walta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii koroonaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan dhaabbata biyyoolessaa united states kan dhukkuboota alerjii daariqaa kan hoogganan anthony fauci kan weerara vaayirasii koroonaan akka hamaatti miidhame united states jedhan wiita sadarbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan faawuchiin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee shanan hordofamuu qaban tarreessan afaaniif funyaan haguuguu walirraa fageenya meetira lamaa qabaachuu lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan
public health measures were adhered to universally and consistently over the country it is clear
qabxiileshanan kana hojirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oollaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa arganneetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchine irra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turree jedhaniiru kutaalee united states hanga tokko keessatti hogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan aguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan faawuchiin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa united states keessatti weerarri dhukkuba covid 19 akka hammaatu godhee jedhaniiru
Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy.
Gara waxabajjii 19 diinagdee fi biyyattii deebisnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. Sambod lakkoofsi kun gara 40,000 gadi bu'e yeroo hanga tokkoof amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera kunis ka torban tokko giddugaleessaaf yoo ilaalledha jedhan mee 80,000 jen baatii keessa jirru sadaas gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000tu qabamee jedhan faawuchiin Yuniversiitiin Jaan Hopkins akka jedhutti Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa namoota COVID-19 hin qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 200,050 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Kenga Song akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu.
There's a tale, a very worrying tale is beginning to emerge and we are recording now about 10,000 cases per day.
Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe yeroo amma guyyaatti namoota vaayirasii koroonaan qabaman 10,000 galmeessin yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu mala jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Kenga Song.